Remember where you got it from. Zambian Music Published, .co.
You cannot control me. Sometimes I'm lonely. To those that know me, accept me for me. Bantu kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima. Ikapima ni kupima. Kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima. Ikapima ni kupima.
Yo, from the fight for the passion, the lights, camera, action. Pride everywhere, the major liposuction. From short and brief to get bigger up the fraction. Major everywhere, zero non-deduction. From a house with nothing, 2 mil strong. Only felt better when a man sang song. Mama, I love you for being my backbone. I couldn't wait just to see you back home. We don't fancy money, so lights and love. I can't sit down now, though lights above. My family is all I need to align it all towards my destiny.
Even to Niku Langa Paliwe, Paliwe. Langa Paliwe, Paliwe. Even to Niku Langa Paliwe, Paliwe. I cannot control me. Sometimes I'm lonely. To those that know me, accept me for me. Bantu kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima. Ikapima ni kupima. Kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima. Ikapima ni kupima.
Nazungukwa na washika yenye majungu. Plus machi yote yana ukungu. Ila ndio tushabarikiwa. Plus tunamwomba Mungu. Hata tunaposhindia mkate, utupe hata maji tukikosa. Inshallah tunamezia mate. Na tunapopara haste haste. Yapo maisha yana nduki sana. Utazalia mpape. Na bado tunasota na msoto. Shida za tuzima tulizipata tukiwa watoto. Kwa nzuri mpaka kuwe na mtoko. Pesa kwenye pesa, shida kwenye shida. Ama kweli da msoto msoto. Wengine tachakule likuwa shida. Ikipikwa bila ujue mawili takuwa siku kwa msiba. Matende bila kuchomwa na miba. Ninavyoishi sasa ni matokeo chanya kupambana na shida.
I cannot control me. Wewe. Sometimes I'm lonely. To those that know me, accept me for me. Bantu kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima. Ikapima ni kupima. Kulibe, kulibe, kulibe. Anga chinje motima. Ikapima ni kupima.
Yo, kuseni seni, momutu vima zandi. Niganiza nikangena mumuchanga. Babana banga ni bandani bazalanga. Ni pempela to Jehovah pamutanda. I've been in a place that many cannot see. Bound of the tank is full, but I'm on E. They don't want the roots, but they wanna get the tree. I really been Bruce like the man Ben Lee. You ever play Monopoly with no chances? You ever try to climb a tree with no branches? You ever live the life doing what the man says? Even when what the man says is some nonsense. In a nutshell, like in Balala, Talala. The road can get rough, mongati enda kuchalala. Ring the right bell, osa palala, palala. Kubika pomu salava, salava.
Ibibintu nikulanga paliwe, paliwe. Langa paliwe, paliwe. Ibibintu nikulanga paliwe, paliwe. I cannot control me. Sometimes I'm lonely. To those that know me, accept me for me. Bantu kulibe, kulibe, kulibe.
Anga chinje motima. Ikapima ni kupima.
Kulibe, kulibe, kulibe.
Anga chinje motima. Ikapima ni kupima.
Remember where you got it from. Zambian Music Published, .co.